ensi ekuba abantu buli omu emukuba naye bw'oba ng'oli mu Mukama waffe Yesu Kristo anyweza obulamu bwo era akugumya era akuzzaamu amaanyi n'obeera mu buwanguzi.
Baby, baby, kuchaganya jabu bimara.